It's Bob Maneke.
I've seen many beautiful women in my life. You're the one that I love.
Sugar banana, my sweetie, my lover, my sugar banana.
Tingalingaling, baby mama, upendo wako siku wanza jana. Kamoyo kanadunda, dana dana, bila penzi lako haina mana, hey.
Penzi lako moto fire, unanichoma kama kaya.
Girl, you take me higher than that. Girl, you take me higher.
Unapendeza kwenye kanga, kiunoni unashanga, usinazivunja chaga, no no. Unapendeza kwenye kanga, kiunoni unashanga, usinazivunja chaga,
jokes nazivunja chaga, yeah.
Unanimalize kwenye S.E.S.
Bado na wewe seka na penzi lako. Utamwa mapenzi na njozi zako.
Semu unachopenda, wapi unapopenda. Twende tukaledi na mama na kiapo.
Fruity Vination of a woman. Yeah, a woman. Mari meza funguo.
Lewe kananguo.
Kabale anapenda matope.
Batari ni kumbushe mali.
I tell you, don't risk, I'll talk.